The Mob Classic. Gas Boy. Babu TZ. Bora.
Na mapenzi chumbani tuwe wawili. Mapenzi bila dozi, no time mara mbili. Kiniletea mapozi, no stress na badili. Today I'm the host, goja mani kupe siri. Mapenzi ni yali yali, leo mama kuna kipya. Chumbani wali wali, tuna like, tuna pita. Bendana za kale ya leo, mapicha picha. Lao kisha pale vya zamani hakuna kipya. Mtani wengi wazuri, penzi kitenda wili. Kuvanukia vizuri, biashara kuuza mwili. Chago langu wejo hati, umeteka yakili. Wala sioni dosari, tabia nzuri umena wili. Penzi lako hasari, wala siwezi kubadili. Viuno vya go cafe ni kuza mkuka bire
mbele. You are so beautiful, you are so wonderful. Wapenzi lako shani teka ma sina mkine. You are so beautiful, you are so wonderful. Wapenzi lako shani teka ma sina mkine.
Mami weni kali, figa matata. Suru ladies ali, oh yeah. Kiungo mahili, wanyumbulika. Chumba ni odali, my baby girl, when in rainbow. Pendo letu mami liwe kama fano. Izombo ya, zawana zengo. Toweka mbali wala tunaskendo.
My baby ndana shira kidume tagonga suti. Nitawacha ukapera na kungana madhubuti. Najo wengi tawakira hasa hawa panda chuki. Finabo mabongo lala wana kweta tuku dis. Hey,
my baby girl, when in rainbow. Pendo letu mami liwe kama fano. Izombo yoyo, zawana zengo. Toweka mbali wala tunaskendo.
You are so beautiful, wonderful. Wapenzi lako shani teka ma sina mwingine. You are so beautiful, you are so wonderful. Wapenzi lako shani teka ma sina mwingine.
Wonderful fun, hey, hey. Wonderful funny, hey. Wonderful funny, oh, oh, oh. Honey.
Yo, the Mambo Classic. Wabo Dizzy, Man Simba, Gas Boy, Ara.